Phathi wohlelo Mshengu ngiyabingelela kuwena mfowethu ngibonge ukunika leli thuba Ngiyabonga ukunginika leli thuba Inkosi yesizwe uBhovungane Namakhosi wonke akhona phakathi kwethu Inkosi uMsibi yasophongolo Ndlondlo Ndabezitha inkosi uZulu wasemathongeni Nenkosi uMhayisi yakwaGwanya Inkosi uMdlalose Inkosi uZulu yakangena etsheni Ndabezitha Nyanda uke wasala igama lakho langabonakala bangalisho lesikhathi umphathi wehlelo ethula amakhosi angimangalanga inkosi yesizwe kakhulu ngibona ungena nenduna lapha ngendlela othobeke ngayo wavele bakuqhelela nje befuna uhlale bengaboni ukuthi inkosi kuyingozi ndaba ezitha uba nenduna nomzimba ongakaya obi ngazingena esilingweni ngiyazi ukuthi inkosi ebikhona phakathi kwethu uZondo ayi isikusho ukuthi sithathwe indlela njengamanje u-district mayor wethu Shenge weZululand nosekela mayor bakhona ikakhulukazi usekela mayor Kubakana ngoma ongazwile usekela mbeya Papasha ngiyabingelela dadewethu ngiyazi ukuthi manikhohlisana nithophana naye nithi nashaya phansi kwavela abantu neyilwane umeya waselundi umfowethu umgazi Usekela meya wabaqulusi undodana uMaphisa imeya yasedumbe umfowethu uMajuba uneyibonge embili njengotshatha imeya yasophongolo aye ngizwe bekubiza ngesinye isibongo dadewethu bese ngithi kuze kwalunga Udadewethu Nhlabathi. Uzobekubiza. Bekubiza ngongotsha. Ospeaker bakhona phakathi kwethu. Umpho wethu onegama elingacacile. Ukuthi njalo abantu babentshontsha imali bathi kunomkhonyovu la. Mashobani Uspeaker odadewethu namamembers amakhansela kuwo wonke omasipala bethu esinabo kulomcimbi induna zezizwe ezahlukene ezikhona lapha kathi kwethu umfundisi osivulele ngezi umthiya sontshikazi Nabo bonke abafundisi abakhona abaholi bezamabhizinisi abakhona phakathi kwethu ezokuphepha RTI noSAP nawo wonke ama structures ezokuphepha akhona phakathi kwethu nakamasipala napa department nje wonke akhona usihlalo weSantaco umfowethu uMangethe la eZululand Ngibingelela wonke umuntu okhona kulomcimbi wanamhlanje. Angiqale ngokuthi ngibonge makhosi asendlunkulu ukuthi nibe ingcenye yalomcimbi engicela ukuthi ube namhlanje la eZululand district la ebaqulusini. Ngomhlaka 21 November. Ngoba kushuthi ukuthi makufika u 2021 nobe senjwayele nje ukuthi khona into e 21 uNtulu wafika ezolo ethimshini. Ngifuna ukuthi ke amabandla wonke sinawo la emhlabeni anenqubo mgomo yawo. Ungayesheshe. Ngiyazi nje babumbathi ukuthi mase kudliwa isidlo niyabandlulula lapho nidlela nodwa. Abasezayoni ufriwe ithela wayeka lemgaqo engikhanda eminye. Ngiyazi ukuthi nihlangane nibe nomcimbi nengqunguthela ngiyeni la nixoxa khona ukuthi imigomo yenu yamabandleni izoma kanjani. Futhi ngiyazi ukuthi nama-political parties aba nenqubomgomo yayo ey'ngqungqutheleni bazabo. Ngiyazi nje ukuthi i-IFP inenqubomgomo ephume nayo lesikhathi yokhetha uHlabisa. Leyo nqubomgomo ke iyohamba nayo uze uyofika ku-2021 naku-2024. Ngiyazi ukuthi ne-EFF inawo umgonyana wayo nayo. Uyazi ukuthi into engenza ngithi imgonyana ukuthi khona enye inhlangano engizoya kuyona eyinzala abantu. Kodwa ngiyazi ne-DA kungenzeka ukuthi inawo umgomo wayo othi xosha zothe ziyodakhi sala wena. And kuhamba kuhambe leyo mgomo bayifeze. Nangu mayimane namhlanje usemgaqweni. Ngo-2017 futhi nginolwazi lokuthi i-ANC yaba nomgomo wayo. Emunye yemgomo yabo kwaba ukuthi intuthuko ungayishoshisa kanjani ukuthi ifike kubantu. Kusho ukuthi kwathi ke ngo-2019 noma lisondele ukhetho ku-3 days kunoma ubani ayihlangana nayo ayithi naye imigomo esinayo ne-IP ngiyazi ayithi naye yethu. Futhi yaba nomgomo othi thuma mina. Ngiyazi-ke futhi ukuthi le nhlangano izele iy'nhlangano ey'ningi noma ngingakhulumeli yona kwamanje ukuthi ngiyedlulisa njengesayoni. Uma ikhanda umgomo wayo iyangijabulisa into ethi akhona amanye ama-political parties ayifundayo ayilandele. Enushe ngomunye wabo uyifunde kahle wayilandela wayilalela ukuthi izokwenzeka wasehlangana ke noBlade. UBlade wayigcizelela wahlangana nabanye uKhabazele wayigcizelela ngaleso sikhathi. Manje ke ngangekho ngakabi ngqongqoshe mina ngizokwenza lokhu ngo-2017 leyo nhlangano yathi akwenziwe. Ngiyazi ukuthi ushenge njengomngani wami akulula kakhulu ukuthi athi nangumphemba ngimithula kini nemigomo yabo emihle uthi ushenge umphemba mlaleleni ngoba uza nento ababevele bevumelene ngayo nami ngiyayisaphotha. And I'm sure akekho ngeke ayisaphothe le mgomo mhlawumbe ko-2021 kanje. Ngiyabonga shenge. Ngiyabonga Sondiya mfowethu. Uwenza umgaqo belula kwabanye. Usha nguyazi futhi ukuthi kade ngitshela lapho ukuthi kunama bridge afile. Weza kimi ku-champion. Ngoba akekho omunye u-champion. And ngizolungisa lama bridge shenge ngikusize nje ngoba angithandi ukuthi uthi uma uhamba uwele emanzini nawe uwumeya nje. Ngizokulekelela mina. Ama-bridge avuke, ugaqo itiyela ungabi nama-potholes, Guzi moto yakhe ngaphansi nomkhonyova hambe kahle emakhaya lapha. Ngenzela ukuthi sazi kahle ukuthi ushanga ngeke anyakaze ngingekho. Ngoba akekho omunye ushampiyoni okhona okwamanje. Ngizokusiza mina shenge mfuthu. Kodwa ungasabi-ke futhi ukuthi ubatshele abanye omeke ukuthi abasondele. Ungathi basondele benze into engiyifunayo nami bese uthi-ke kusho ukuthi bayathengisa. Ngenzela ukuthi amaculo bakhululeke nje ukuza kimi. Nomncwango ajabule ukuza kimi. Ayibhele-ke angeke ngilibali ibhele lakithi. Umama Manana yeze kimi. Utshela umntwana utoti ukuthi hayi ngiyaya kumphembe uma ngiya mina wena ubuyini indaba ezithi. UMaphisa-ke ngizomsiza nje uMaphisa ngoba ingane nje esayisiza sayitholela unkosikazi. So uzosizakala nje. Angifuni ukukuhlaza mntanami. Sizelana ke bafoti nodadewethu angiqale ngokuthi uma kukhona abaholi be-IFP la ngiyathobeka kakhulu ukuthi immediately emva kokuqokwa kwami kwaba nomshophu kwaNtuli and i-IFP iyenye inhlangano eyangisaphotha ukulandela inhlangano engisonta kuyona. Ngiyabonga kakhulu Shenge njengomholi wale e-district esikuyona. Bafika abaholi nasemngcwabeni ababedeployiwe. Kodwa ngikwazanga ukuyibongela ngokwanele kushenge ngoba lesikhathi ngihlangana naye emkhosini welembe waza wazongibuza wathi kodwa Mphembe kanti bese ngisho nje mfana wami uthi kanti unyoko wahambele ubala yini. Ngiyakubongela Sompisi. Nomntwana uphumzile wasupporta kakhulu. Ngakho ke ngiyacela ukuthi i-IFP isayilungiselela ukuthi sisebenze nje kanye kanye nishayele ihlombe nje nonke. Lana ke ukhetho lusekude kabi. Ngiqale ngoSeptemba. Enye yezinto ebekufanele siyenze ukulwa neingozi emgaqweni. Kodwa ngiqalile ba-over 50 abantu engangibangcwaba ngenxa yeingozi zomgaqo, okuyiprogram yalo mnyango. Ngakho-ke ngiyakholwa ukuthi uma ngayithathi le chance ngoba siya kunciba ijane manje, kuyobe ngiyafeyila emsebenzini enginikezwe wona undunankulu nabaholi benhlangano yami. Ukuthi ngithi ngiyanxusa kini nonke. Uma nishayela emgaqweni ungayishayeli imoto yakho wena wedwa. Shayela nezinye imoto ezisemgaqweni. Ngiyakholwa ukuthi kukhona izinto okufanele sizenze njengomnyango, njengabaholi bezenkolo, njengabaholi bomdabu ukuthi noma ngabe ukhonza kuyiphi inkolelo makukhona umfowenu nethambo lakhe lichitheke emgaqweni yenza okufanele ukwenze ngokukholelwa kwakho ukuthi kuyenziwa ukuze kungaqhubeki ingozi emgaqweni. Kodwa isinqumo engisithathile eminyangweni ukuthi ngiye kuzo zonke indawo ngicela abafundisi basilekelele ukulwa nalezi ingozi esemgaqweni ngoba ngiyabona ukuthi angeke kube amandla ami ukwenza iingozi ziphele emgaqweni. Kodwa abafundisi bakhona lamandla njengoba kuthiwa uNkulunkulu omnipotent. Akhona amandla abanawo abangakwazi ukusincedisa ngawo basikhulekele ukuze iingozi zehle emgaqweni. Ngikushiso izwi liseBhayibhelini elithi thina sifana nabantu abasindwayo manje. Yila kufanele khona sithathe imithwalo yethu siyilethe kuyena. Manje ngeke ke uye kumajuba. Ngeke uye kumkhonyovu. Awuhlatshwa ungazama. ngekuya kumfana kaSikhakhani kufanele uya kubantu abuye balabaphathi imfihlakalo kaNkulunkulu bese uya nasemakhosini asendlunkuluke cha ngeke ngize kuwe xaphesha kodwa kwesibili kulonyanga inyanga yezokuphepha la sifisa khona abantu bonke abaqhamuka eMpumalanga koGoli koSwazini koMozambique Eastern Cape Free State beza kwaZulu Natal asibe umphakathi othobekile owamukela abantu abayizi vakashi kwiprovince yethu sibe mnene kubona ngiza la emva kwenzuko embili tholakala abantu bebulewa babili esisola ukuthi bayathandana eBhisha eThekwini kodwa ngiyafuna nje ukuthi ezintweni zonke sizenzayo singacabanga ukuthi amaphoyisa ayohlomeka athi kuqhamuka igebengu ezimbili zababulala ngoba sengiyazi manje ukuthi lo wesifazane obulewe impahla zakhe zonke zitholakala ezikhona i-type yommese ongene kuyena i-type yommese otholakale kulo wesilisa i-distance abawe ngayo ayisho ukuthi khonoke wabaleka kwashuduliswana ama-fingerprints atholakale embeseni ama-fingerprints omuntu oyedwa abantu abaningi baveri ruthless kwenzeka konke lokhu siphume enyangeni ka-August enyangeni la besithola ukuhlukumezeka khona kwabantu besifazane ngalento ye-gender based violence yebo uma sifika emindenini siyayikhalela kodwa noma singeke sisho ukuthi kukhona into esiyisolayo la but iqiniso ukuthi abantu banesibindi sokubulalana babulala abantu abathi bayabathanda kulikhuneka ukwenza ama-choices kulezi ikhathi zamanje ngizeleni la uthuma mina ke usithuma ukuthi siyabona ukuthi aninawo amanzi siyabona ukuthi iZulu Land inayo i-budget kodwa ayinayo i-budget yanele yokuthenga imishini utestimony kadenziwa umeya manje ukuthi ube nesifiso kodwa angeke akwazi ukukwenza ngoba i-budget yakhe ayenele la ebaqulusini nakhona futhi iwesike baqulusini ngoba kungcono noma umbona u-deputy mayor noma umeya ukuthi unesidunjana mhlamba ngabuya ngathi uyazama ngokuthi khona imali abona athi bona imkhona manje kodwa makukho jwana olunje Wewe uthayike imali ndoda. Sithathele isinqumo njengo government kusukela emgomeni wethu ukuthi kufanele sinilethele izinsiza kusebenza. Kodwa lezi izinsiza kusebenza akuzona ezikashenge. Akuzona ezikamaphisa. Akuzona ezikamncwango. Akuzona ezikanhlabathi akuzona ezasedumbe kumajuba akuzona futhi ezikamfowethu hey u hayibomncwango babeli he ume wasezulu waselundu umncwango na untshangazi obese ngisho ukuthi hey akutiye kuyabhutshwa So lezi zinsiza kusebenza zincane siyavuma. Kodwa ezokuthi singakwenza sihulumeni sonke sihlangene namakhosi asendlunkulu silekelelana ukuthi zisetshenziswe ngendlela yokuthi zinilekelele. Ngizwileke ukuthi ekuseni umntaka maphisa uvuke ngencingo nabantu bethu amandla wasekhe emondlo ngoba le mishini lethu untuli elinye lama truck uthi alize ngapha ukuze azolibala kulezi zinto azoyiletha cha kulona iqiniso lelo Angithi mina kade ngafika kwipolitiki futhi angikhathazekile ngaleso statement. Ama water tank esiwalethela lawo lelo tank ngiyakhumbula ngizwa nami ngoba ngikwazi kahle emondlo. Ukuthi yalethwa kunama by election. Ase 18 nase 21. Manje ngazi kahle mina ngangakabi nawo ngongqoshe. Futhi ngeke ngithathe umkhehlekehle ngizowethula la mina ngizowethula izinto ezintsha. Kungenzeka ukuthi ba technical kube khona nje lokuthiwa i technical challenge. Okufanele babumeye ukuthi technical wakho ungavumi. Kukhona incwadi ezageni engiyithandayo yothi ndodana yami uma izoni zikuyenga ungavumi. Ungavumi ke basiqhathe nawe ngoba lelo truck angilazi nalokuthi liwumbalamuni ukuthi lifike kanjani. Angilazi engiwalethile mina uhlomuka athi angiwalethe amatruck amathathu amahota tanker kodwa ngaphandle kusenetanker eyodwa ngoba amabili fanele arejistwe ngomhla 26 azobe semathathu eze ezululand ukuze nikwazi ukuhlukaniselana. Bese kuba i-one vacuum sewer tanker le emuncayo. Angazi ke ningangibuza ukuthi imuncani. Bese kuba i-grade eyodwa enkulu. Bese uthola bese kuba ama walk behind rollers ladonswayo amabili. Bese kuba ama TLBs amabili. Bese kuba i-grade encane. Isizathu ngiyazi ukuthi nase ngicabanga ukuthi lo wedade wethu lapha eminyango nalo mbhemu akade ecula la ngoba imbala yakhona icishe ifane leya lama grade. Ningase ngicabanga ukuthi ichemile ngoba nayo kuthiwa ama-yellow plant. Kodwa masha alethelwe nini azosebenza kanjani kondaba ezitha. Amakhansela wami engiwathandayo engiwahloniphayo ikakhulukazi siqale kuwena babumeya nomeya bonke bomasipala nawo wonke amakhansela awase Zululand ukuthi azomanejwa kanjani kofuneka ukuthi kube khona ikomiti elizowamaneja bameleleke bonke omasipala ukuze kungabi kungathi azosetshenziswa kumkhandla wodwa noma i-district kuphela. Ngoba ke mina ngiyazi noma ukuthi siyazi ukuthi i-district yakhe iphethe wonke omasipala. Ngeke acabanga ukuthi hayi lo masipala ke lo mshini ngiwufakise lodwa ngilicife elinye uye kwenye indawo. Njengoba nami ngingalicifanga. I would have done that. But angeke ngikwenze ngoba umgomo we-government uthi siza wonke umuntu. Nje niyakhumbula niyazi ukuthi u-government ufana noJesu. Wavele wazela wonke umuntu bayisalelayo abantu ngoba izonoma wambayayithanda kodwa yena umthetho wakhe wayezele bonke abantu ngisho abantu besikebhe oMaria wabazela. Ngawo-ke le mshini siyacela ukuthi niphathe kahle uma kukhona into enikwatisayo ningayishisi. Ngiyazi ukuthi la baqulusini kunokhondolo babumeya lokuthi lapha la kuyecisha mlilweni zenu kulesa leyandawo bavela abantu bayoshisa kodwa sasazile ngoba phela siphethe ne security besazi ukuthi kwenzekeni. Siyayithulela nje sikubuke mawuzala kithi ukuthi oh iplan lena usibamba ngo 250 lo angithi ngwasemtuba mina la kwaziwa khona izinto ngiyakwazi ukuyibona izinto esibeni samandla. Kodwa ngafuna uyibuzeke wena ukuthi yini sekuthulile manje. Ngizela ukuthi uyibuzele wena i-homework ngutisha ngiyakwazi ukunika ingane i-homework senobuya nisho ukuthi yini eni-discoverile mafuna nenze research noma be random research kuphela kuya ngokuthi nisebenzisa yiphi methodology. Ningalokothi nizishise makukhona into eniphathe kabi kumasipala yani komeya no-speaker nicela ukuthi hey kunento engasiphethe kahle. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma sesikhethiwe nathi siyagoloza Kodwa ngoba ngibacela nikhona ngisho none nkani impela o mkhonyovu yazwa mfethu ngisho none Sengisho uthi ngoba uspeaker wena uyakwazi ukubabona abantu abanenkani Kodwa bafowethu lo mcimbi siwuphathisa kwezikhali zamantungu Ngithe ngena kwadlangezwe university abantwana bayoshisa ipolice station labantwana bafuna ukugadwa ngaphandle kwakadlangezwa kumnyama baqhubeka abantu banjotsha ngathandaza ngathi uNkulunkulu awungizwele nje isikhathi sodwa njengezwi lasebhayibhelini luthi uNkulunkulu ayekubazwela labantwana bakhe bekhala ubusuku nemini andinempendulo ethi yebo uyakubezwela ukuthi ikethi kunyuka kancane crime baphucwa amafoni nama laptop baphucwa ngempela base befona bethi hayi ngonqoshwe manje ubugeni sekudlangile ngathi ayiyena epolice station ipolice station ishile ngonqoshwe ngathi manje sifuna entsha ngathi hayi nginikezeni memorandum ngisho ngamasha nicela imasha imasha nisho ukuthi ngicela ukuthi yakhiye bese nibhale ukuthi niyoyishisa nini ke yona ngoba kulukhuni ukuthi sinehholo leli sikulona nithi nicasulwe enye into amanzi ningabatholanga awekho na kumkhonyovu amanzi akwi district kodwa nina nizoshisa ihholo kuthi mase kufika ikhukhula ufanele nime ngaphansi kwehholo alisekho ihholo yifundiswa kufuneka isikhathi nesikhathi sifundisane zona Ngivelele kwemina ngoba kuyabiza ukukhanda umgwaqo into ebengayazi bekulokunami ngijela ngiyabezwa nje bethi faka itiyela faka uyofuna netiyela lapha ngakini emakhaya kodwa manje na itiyela musu ulifakile mase lishiswa itiyela kulukhuni ukuphinde ulifake ngemali encane thapsile iyabiza itiyela enitiyela umasu ulifakile kufuneka siliphathiswe kwezikhali zakuboka mkhonyovu Neza kuboka khaya khumala. Ngamanye amazwi into okufanele sizame ngiyazi ngosesizwe awangena etsheni ukuthi ngashiya isikweletu kodwa sengangakhuluma nokhansela uNkosi ukuthi akahambise abantu bayobuka leli bridge usehambile ngilindele ukuthi banginike ukuthi baliqala nini ukulungisa izingane zikwazi ukwelela esikoleni leli sisihle yabona deliver makhepa Sabe yothi ukuthi vele ngigane kwaZulu cha ngathi liva nje Ngoke uma kukuthi alikhandiwe lelo bridge Makheba nawe baba uNkosi ningavumi abantu balishise Ngiyazi ukuthi ukhuluma kakhulu isiNgisi futhi ngizwile kusenu negama elihle elisha lithi uBrazix Kodwa Kukhona libi kakhulu engibona ukuthi kwafanele masiphuma la amaphoyisa ambophe umfowethu lo oyibiza ngonkanyamba ngoba inkanyamba isanda kubulala abantu manje Ngiyayibona leka mkhonyovu ngoba uma ngakawenza umkhonyovu akululi ukuthi umbophe Kodwa leka inkanyamba ufuna ibe khona la igcina khona uzingasheshi ukubuye Ngawoke le machine bafowethu Uma kukhona ke onibuzayo uma nifuna le mshini onitshela ukuthi ayikho nisho ukuthi cha uNtuli wayeletha sitshele nje ukuthi kuphi bese sitshela uNtuli athumela amaphoyisa ayilande phela lapho izosilekelela kodwa qalani kumakhansela wenu kuma ward wenu ngoba naba abantu esifisa ukusebenza nabo futhi siyazi ukuthi sinokusebenza kuhle kakhulu nako Yamuzwa nje ukhansela usethi khona ufuna ihlale kwaNongoma. Ngiyazi iwaNongoma ihlala inkosi. Ihlala umkhonyovu. Okumkhonyana. Hayi kodwa umkhonyane. Angithembi kahle mayihleli la. Kodwa ke kulungile. Nokhuluma ninanodwa njengabawuli. Ngiyazi ukuthi khona inkonzo nisonta kuyo nonke noxoxa nodwa. Kodwa ningabashiya abanye abanikeza imishini ngaphandle. Kaphela abanikeza imishini imphakathi. Kanti nicabanga ukuthi ngisho bani? Ha, ngaphambuka ngicushwe kanje. Bafowethu dadewethu lemshini ke silethele nina. Nisebenzisa i-department yakakhokta izolobeli seduze kwenu ilekelele ukuthi izosebenza kanjani. Ukhona uYvonne ngiyazi ukuthi ubuya be troublemaker. Ningamfuni uma ifika la nimthethise nimthethise. Ngiyakwazi nalokho. Nosicela, usicela uphi? Sihambile. Oh yes, uyedanda. Kodwa ke uphakame bakubone ntombi ukuthi uzobalekelela. Khona noKhabazele okuyena u-administrator la. UKhabazele sihambile. Usedandi naye? Uhlangana nabini dandi uKhabazele? Oh. U-acting MM yena? Oh. Ubhizi ngodaba lwamanzi. Hayi, uyabona ke sengiyaxakeka ke manje. Uma abantu bakho beya eDandi silethe imshini bayeshowe, le mshini ingasivukisa eDandi. Kodwa ke sizokwazi ukuyimonitha, sikwazi ukulekelelana. But ngiyabonga kakhulu mphathi ohlelo, makhosi asendlunkulu, isizathu senu sokuba khona la anifikelanga. Nihleke ukuzobona abantu benu ukuthi siyabanika nithina noShenge into esavumelana ngayo ukuthi siyobanikeza yona. Siyacela i-support yamakhosi asendlunkulu ngoba ngaphandle kwenu kuzobalula kithi ukuthi ucifiso uyise kumuntu ogqoka amakhalazi u-black, green and gold. Noma uyise kumuntu onembala, ngisayazi nokuthi simngakike kodwa manje, kodwa naye aqala imithathu. Uthi uxula ubasikhipha sisesekudingiseni. Angikhuluma ngazi nokuthi ukhuluma ngani. Ngawo-ke uma ifika le mshini bondaba ezithanini eniyosilamula, ngoba thina abantu bepolitiki sinawo umoya kaSathane. Ikakhulukazi uma sekuyokhethweni sinawo ngempela umoya kaSathane. Angithandi ukuyibeka eceleni ngoba nami kusuke kukhona lento mhlawumbe suke sengiyibuka ngiyifuna. No dadewethu, hey sihlale sicabana njalo. Kodwa kusho uNkulunkulu wasidala nje saba nenhliziyo zokwazi ukuxolelana namasinyane. Kodwa ngikholwa yena ukuthi usuke ngixolele ngempela. Ngoba la sihlangana khona nje, ngeke ngathi ngiyihlebela nje naye. Nami ngithatha ushansi ngithi uzohlehla. Kwenye i-by-election yakwa 20 ngapha kwaNongoma. Ngase ngimhlebele ukuthi nami ngangigqokela inye ikapisi kodwa uyabona yabonake le. Kuzonya. Kwavele wangifonela ngakusasa sesiluzile. Wathi unyile Mpemba. Manje umuntu okhumbuzana kanjalo, ayi. Angiboni ukuthi usuke lo muntu engenalo igqubu mina. Kodwa ngathi mangimbuza kahle ukuthi yini lesi siyiqhubu noma yini, wathi hayi memory ishaphu. Kodwa kumnandi ukusebenza nani nonke from different political parties. Kumnandi ukusebenza nani nonke ngoba yi last tester khona i-democracy. Nizokwazi ukuthi sisuke esikhathini esinjani in the past. Kodwa ngijabulela ukuthi nonke nihlala kanje. Kade ngibona enye insizwa igqoka iskipa ebesingenayo indlovu kodwa sinekhanda lamntwana. Ngabona abanye begqoka amadunga la kodwa ngapha lo insizwa kuthe nje igqoka, ngabona ngapha kuthe hlaka. Angazi noma mehlami kodwa ke phela sengimdadlani. Angisaboni kahle. Phambili nentuthuko phambili.